Kaba, Wakela nga kutaluli, katutuka sawa mbili. Naitaji nafasi, beba nisi hantime with you. Honta temu wasi wasi, jinsa bumpe yo chance. Pia nina nebio bidaba, when you text I love you lose. Nebio bidaba, nisi hantime with you. Taji nafasi, baby. Take a body, it's a full time temptation. Nyambanze no don't say that. Unajua na cho itaji. Give me what I need in time. Mpobu denze. Give me time. Bia malala, Ricardo vanga tandaba. Sitaki mari zako, nacho itaji penzi lako. What I need is a full time baby. Don't never leave my side. Love and papa, siku wandeka. Nak miss my lover. Nagu kunda chande. Boy, I need ya.